www.malawiartsupremacy.com. Art with a purpose.
Air to the flip boss. Taking on.
I gotta raise
it. Dali mantima sinifoga na na
na na.
Mali musemo na nindi toleji kwa ma
kwa ma.
Hustling daily kono ndi lindi kama
kama.
Kemu ndi weka uguziwa nchana
uguziwa ya.
Dali mantima sinifoga na na
na na.
Mali musemo na nindi toleji kwa ma
kwa ma.
Hustling daily kono ndi lindi kama kama ndiweka uguziwa nchana dali mbantima. I'm gonna do what I feel, I'm gonna last my shit. I never give up since when I started it. I never end like it. My nigga they calling me king cause I'm pushing my shit. Cause I'm lining the juice cause I'm looking for juice. Me don't play with the game, I don't wanna to shame. I just needed my name to cover my fam. Ninga funa disente and funa what time sa kala opuse. Kutama nga daily pa libe za chuse. Ndi basa ili yose ngolo ina ndiguse ya. Ningofuna ndisunte mfana watonsa kala opuse. Kutamanga daile balibe za chuse. Ndipasa ili usengolo ine diguze ya. Dali mbantima sinifoga na na
na na.
Mali musemo na nendi toleji kwa ma
kwa ma.
Hustling daily nkono ndilindi kama
kama.
Gemu ndiweka uguziwa nchana
uguziwa ya.
Dali mbantima sinifoga na na
na na.
Mali musemo na nendi toleji kwa ma
kwa ma.
Hustling daily nkono ndilindi kama
kama.
Kamu ndiweka uguziwa nchana
uguziwa ya.
Hustling daily no zinkani. I gotta make younger brand. Yagi samoro no zinkani. I got a drip that's a fine. Sawin in drama you already know they say ya. Damn is money gotta money moving. Money moving. Kuli saga ola ziri niggas friends. I got focus on dream. Dali mbantima zingo pira. Sindi go yema nda kupira. Singa hipon I gotta move. Give me the brand. Ponya go tali like in silikari. I make a brandy.
Dali mbantima sinifoga na na
na na.
Mali musemo na nendi toleji kwa ma
kwa ma.
Hustling daily nkono ndi lindi kama
kama.
Kemu ndiweka uguziwa nchana
uguziwa ya.
Dali mbantima sinifoga na na
na na.
Mali musemo na nendi toleji kwa ma
kwa ma.
Hustling daily nkono ndi lindi kama
kama.
Kemu ndiweka uguziwa nchana
uguziwa ya.